Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bugi jande ga fandu halla Mamadou Sama Seku jam nyalli sakrabe hebibe. Yela fede fondation Frédéric Hébert yalla me wutiji dartidi na hebe yo gollam ben gubal halanan en juina e le tongade mabbe cakite be holliti dun. Syndicat système na landini wadde mutere golle balde tati nyande 33 leru out yo mutere wonde cagal nda musul en 15 octobre 2016 e nda syndicat Ponge. Jokoble en holliti wide pelle e balle jeunesse de bien hinna kibe no hanir le odo halali woni e ko yambina men nyande 10 leru out nyaloma hetanago jokolbe adnaru alandu fufu ningun semme kabaru jamen hande kikiri alkamsari 10 leru out 2021 bismillah sakrabe. Tama wutuji garoji di nambawi wadede e le mbien wattuji di lamkobe holliti tama edi mbawi wadede le labal dun e bandu en tan halete le mbien kawrte yimbe le ledindi le odo alhali fede fende fondation Frédéric Hébert mbien waddi yelaji yalla kbar wutuji na darto le ledi mali kedanna ko heban folli kalifa goita e do fostango alsisi
jottinde tati di woteji di hani yarde yalla waita gol wakati fu ana hade joinde fedde ngaro halde hakune parti 1 kan e balle société civile woni wi fondation o odo fondation ka wara yafinde jodda gol so halda hakune parti ngaji fayeto golliri kumanidi landinde woteji di wara latar sababu hadde bantugol golleji woteji di latar sababu du wadde woteji di no labiri kan e democratie no holitiri wi tonganne fondation Frédéric Hébert ana yidi gollirdi daranidi landinde woteji di darano hore mudum wattude le saria jodda gol so halda hakune parti ngaji di du ana le dewterene tongande ana yidi yimbele egube iude lede mudum na egube iude jondeji mu en le ledi malindi wattele golle woteji di fondation oka holiti wiide o yida kubbe jogi be kaborde lato yimbele kumantobe denagu woteji di odo golle le wimako arme ledi malita hani hunchande dum hore dedo tongane warle wakati no sikka mawdo woni hore bibbe leedi ndi bangal landinde woteji dile wakati mo horebe laamu hokkundere o hokki hejongo holiti wiide woteji juinde kananke leedi ni le fevrier hitane 2022 watta
pelle halnan en yilaji mabbe kambe kay yombi ndeedo mbiyon wattu woteji di lamkobe holiti di tabe ka mbiyon fedde jokolbe en lullunde ajikadu mali woteki mbiyon rafila bal lullundinal dido woteji di fuseni jop yo horejo hejo golle to ajikadu mali kedan ko hanni kalifa goita telephone du fesango alcc
somi tugi ke halaji horejo laamu hakkundere o kan e premier ministre mudum mide mili jonka mide mbawi kayorde wiide woteji di waran landinede sikka ka ana e an somi tugi ke do calendrier mo gouvernement Mokhtar 1 o hokkino mide mili wiide golleji faahi fu ana nyaloma hande o ko wadaka buri fu ƴewtaade dewtede woteji di landinirte dati kandi jokkede di du haltanaka yimbe no laabi gouvernement leydi ndi ana haani jottinde hakkilaji yimbe haltana dum ko wodi parti politique en be do ana jogi darne mawnde landingol woteji e be kani martinedo kumpado saria kambe jokkede le woteji so tawi dewte sariaji di woteji da hani yarde waita ma hen be kaltene hud won ko waita hen wakati homo hani jokkede faadu heba wadede faanu woteji di landina fu so wana dum ka mi de mili dum wadda mette e yimbe be boyto tobe nukule den fu hewan
sakrab me tutu dak laaji mo du kabar jom bangal be am Facebook e Twitter bangal multireji mbiyan fedde CSTM holiti non sediga CSTM holiti wiide fuddan multire golle le mbiyan balle sappo e balle tati mbiyan nyande altenere sappo chabata leur out hitano 2020 yo tiagal ko mbiyan gouvernement o hinaki fe himeji mabbe e wi mbiyan ardibe be le communiquer mo be ngadi ne on wattu goto mi multireji goddi don wondi wadede hono to mbiyan syndicat janginobe kene don kambe yimbe cellal ndanno kedan ko men Aissata Diarra e do fosam alcisi
le tongande jaltinaade altinere jeena lewr outu hitane 2021 fedde mobe noddirta confédération syndicale des travailleurs du mali holiti anni amudum fuddude murtere balde tati puddo chapantati ndudo lewru syndicat o juini dawtere himmeji mudum sappo nay lewru juillet bettindu ni sud ministre kuma nido golle jodda gol so halda le leedini ilane wala fu ko horebe lambe sudunu haltanibe dun sabi anni amurtere ni wi horebe le odo wakati goto dogotoro en gollobe sud dogotoro Aro Ponje, Futi Kanyu Endu, Alal Bare Kenyi, Murtere Balde Tati, Be Kuliti Waji Bikinab Njobe, Bedari Jodi Kobe Kandi, Kasendu Fitugul, Horebe Sendika Odu Mwata, Fedem of Nodirta Synergy des Anciens Signataires, Tomu Ento Kawala Fuko Waiti, Gajoda Gols Halda Hakunma, a Gouvernement Oka Anajoki, Wadde, Ila Talatare, Sapoleur Utu Hitani 2021, Misele Mbeka Holiti Vida and Anni Sininde, Dautere, Kulito Vide, Be Kaurai, So Wala Fu Kaurai Kepangal, Hakunma Bedoe Aljumare. Mile Michintina Hakilaji Himbetan Vida Sendika, Misele Mbe Anayidi, Article 39 or Gulleri.
Emu defu puddo altinere jabine de benda latike jati ele nuku jungo nyamo mayongo dum woni ko academy e non don nuku o touré zaliatu non holti wiide ko buri unyan joom ben imotobe gonno tun e bo beedi dum woni ko hanne e telephone Mariam Kulber kedda na fashtango Abla Kassi
ille puddoje faawarde hande alhaali tiddo fuumi ngiyali surveillant en be ngari sukaabe jangobe be ngari president en centre beedu anado kenye woni ko examen btd o katimi so alla jabi hande wakati lasara so julama btn o dona ani timude nanno tiddo la fuumi ngiyali neddo fu tawade hen kumani do kibaru jande sukaabe so gonga immi ke derike wadi ko waawi wadde wadi ko haani wadde du sabe sukaabe be janginte hande be kambe goni laamotobe lindi jango nanno jande mabbe haana fijirede haana yebede
ñalloma hertanago sukaabe men yambinama sappo didi leru ut on wat men odo batte mudu men kambe jeunesse mali holiti falaabe wide pelle e balle de men kondi be mabbe men hindaki be fe no haniri denno ele odo alhali won ko draman maga yutike be landade kabar mudu keddan fashtango mi Abla Kassi wattu mum min juttike bedo jokobe dende midin imidobe attaybe hala hebgul golle be njawtonno do mudu
leydi ngi kany wadi mi e jande lekkol ngol min tiliki min kebi diplome ngaji amen hande hudum fuumi baye wadande leydi
mamadou cerno yo jangowo holti wide haaji mak fufu wala e kabaru fedde kanon holti wide fedde lulirnde cng kay na wonde imadraji do inde jeunesse o
dental woni ko be ngatta leydi de de fufu min jalti mi yidi ki de de kewde bamako mi yidi du e president en hewbe conseil national jeunesse
atay obbe nditama bedo sukabe ngombe nuku goddo dende hippodrome dedo pelle nafoje pultinkobe be haja ka fi kabaru yimbele be ngoni hejabe mun en
les organisations dental sukabe ko jida ko buri hewde fu bo pan jati hono ko waddibe ko sa ewi tan misalu hono cng ni yimbe be homo fu haji mun humani lamu o tan homo fu tini hono cng worni be kay jati na bay hono anda ko waddibe jati cng ka yo hunde tan ko lamu bamata na wadno muwiri fu
bangal ardibe dedo pelle de kay ima draj amen e tawde fuf jabal fi safade hono fuf dawrin no ben jeunesse mali watan no fewiri sifa rezo ngaji di yo mijo fedde hera lulinda evey patriotique jokalbe mali jo inande al kamsade hande sabo di lur utu bamako do fana mudu no wi ardibe be yo yalla jeunesse on hinno ben madi ledindi hono no goto fuf kanko mohammed alassane haydara woni horejo ndedo fedde kenana ko honni elizabeth walet mohammed du fasango Abla Kassi.
D'abord on va travailler
ana hani dum min pabo ministère humanité seriande yalla na heba hakille lobbo yalla ana golla du golle chabim bino sukabe be no yarata yeso min dali hono ko wono ko latade hono association on dental sukabe mi anni be nebudu kulle de yeso mi moddina suudu hesudu metendo pool action on don pool action wala fuku humani sona ewde hono ko sukabe kaaja ko hala ko sukabe kaalta ko e facebook e hono mudum tabe du hono ko sukabe kaaja e ko darta ko tidalla fu wala hens anati le golle meden de mi ko yo hunde lobbe resane yo hunde hesere du sabi sa ewi association ngaji andaade e bowa di fu wala fu mo kebete emission ngaji sa ewi sukabe hewbe ana mila association ngaji di wala fu ko sabe si di ngade wakati fu sona fa hono lamun kobe kebano lamiro fa hande sukabe yo en juutu balle be paman ko heddi ko
ils apprendront à nous connaître
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Sakrabe li kabar jamen ni rezo ngadi to bofla be tunno hultama biide fay boyata dabar hebente tidala machukaku tun o berne pelle kawde ngadi berne tun botu nyandi talatare sappo lewru ut yalla hunjande hore rafi kawral mden bacci batte machukaku le sahal cercle o kawral wada ma do tobe sappo e jena hande gondinare to kay tun e leku warata ko to yuwaru tun kabaru mbien jam meji tabadi mbien hal halanan en e kanye jafodon to yartun kabaru mbien nyamduuji tidudi di mbien hala mudun heewi sane le lamu muti mbien litur noga nebam ngonno do unyaaji idi temede jiddi mbien ana wara lewru yu hande unyaaji nay temede jeego dum woni ko holita jokolbe mbien kambe julabe mbi yu batte mbien wakkat jundo nebam hebataaki be kay dun kabaru raf ndenagu ndenno jamara de mbien dadi dam ko be fide dabara mudu en timnan kabaru ito kay ton holta wi de hakke chapande jeegom mbien yimbe le kumani be kabaru mbien lamuji kukitadi kanye pelle wendingaje projet ngondi ton di ngadi batu kenyan sappo ko lewru mbien utto den fana mudon jo indo fedde bangal jogol la kabaru wita wita le lamu kay mbien kandu wadede le nyande nogay tati lewru utto warurundu kartal gal mbien latike sababu be kino mbien kabaru wita wita le odo nokko no landini gal do kawtal woni conseil régional on timinta men kabaru jemaani hande mi tonta baa sa defu fumpitaade do bembal amé 3w.tourtamani.org madu no don jamu 37321 do sere yotere meden makasi yewtere meden magazine sukabe non tous les enfants du Mali hande na fawi do ben suta gol sukabe leddi Mali ben hitande 2021 don no tous ces ref kayton no mati fay boyali won to ben tugal kicce le gujaro non fadma ko yitede nyollo ma tagal mudu ben wente ngaji hindike odo kabaro be cultivité ko buri hewde lu mutito dum buri yirude sanne kadda na ko ben Mariam Koulibaly fostango mi Abdoulaye Kasse yo encourage jam
yewtere sukaabe malfi
kabaru sutagol takritimol wadede yo to kayton no nyande tratare sapoli out hitande 2021 suka keccel majinama leruji seden tagal ko ujibinako nyaloma tagal mudun keccel yitama basu folay mako jungu debbo goto kanko cikita do wadde nguy kaka na juude lamu madam suhawa yoruba sas fam to sesref kay na fajitina min kabar mudun yeso micro mohammadou samba diallo
elle est parti à la pharmacie pour
pharmacie to woni ko mo yeyi o yi fama soda safari choto o wi wawa sutirde mo sabi o wala ordonnance tagal dum do mo inni o yeyi sescom to o wi do o rimi kenyi indi mako ngala kosa de woni ko debbo ngodo to o yeyi mo haili kanko o wana neddo dimudo kenyi hali do e don horejo sisi refu nuku mabbe o de woni ko be imini himbe so ngari nangi mo de kaldi e makonde mo hali ngongo o fa laabi
yo goto e ciutali kiwdi ngadaadi ewde lewru janvier warde mars hitande 2021 sukaabe sappo en jettombe hakkunde duubi sappo jiddi ngoni ciutaabe leleedi ndi e wattu hitande 2018 njenoyo ciuta non sappo e jeddo le hitande 2019 e chapanne jeddo idiro le hitande 2020 dido jettiji di tottidi woni cluster protection des enfants tongane mo ONG ngaji denti yeltindi wattu lewru avril hitande 2021 hultama ele mayra wide gube kaptoje de buri fuf yirwude ele ciutali sukaɓe kamari jote kalisi madun sarakaji bonɗi ko nande mudun
kabari yontere
yontere humaninde yirwere kabaru nyamduji timmi nyande alan jettilewru out hitande 2021 to baflaɓe toon ele balɗe nayi sukaɓe iwde ɓe lebbi jeegom tugade ɓe duuɓi joyi tottama vitamine A landinigal ɗo kortal woni sisref baflaɓe ele ndeɗo yontere hultama wiide rewɓe ɗiɗon jiɓɓini goto fuf sukaɓe tato goto to sigasoto goɗɗo o to mahina lamu kay basi fuf ɗum wala e sukaɓe ɓe ka noon saraɓe ɓeɗo sukaɓe to mahina toon jeeli yufaɓe yalla hinnade almusaddaji ɓeɗo sukaɓe ɓima gondi wakkat jouno muninirde cundi kosam o jarama heɗade ndeɗo yewtere yo en ji yontere warore dow yewtere wonde sukaɓe Mali
yewtere sukaɓe Mali wonno